Ladies and gentlemen, this a masterpiece. A fish grab, cowpaw. Jeff Rye, Obama.
Mara o, nimekaa sana Ulaya. Mara o, naongea na Jakaya. Mara o, eti mimi ni mbaya. Kumbe bla bla nyingi, Mara o, ex wangu Jackin Wolper. Toto Lina nataka kumvutia opa.
Na bado naniomba lifti time ya kondoka.
Kumbe bla bla nyingi,
Mara o,
eti mimi msanii mkali. Unajisifu ngoma nzima, unajipigia mistari, na wakati hauna hit, embu kwanza tafakari. Hizo ni bla bla nyingi, acha bla bla nyingi. Unajifanya kila mtu unamjua, wakati mtani kwako mjumbe hajakutambua. Unafosu maarufu, watu washaona unazingua. Hizo ni bla bla nyingi, acha bla bla nyingi.
Mara o, chatembea na fulani, na fulani anataka naongeonga sana na hakuna anayekutaka. Bla bla nyingi, bla bla nyingi, bla bla nyingi. Mara o, mimi na nyumba Mbezi, nimeagiza basi spenzi, naongeonga sana na huna kitu mfukoni. Bla bla nyingi, bla bla nyingi, bla bla nyingi,
bla bla nyingi, yani mpaka kwa madingi. Sone mtu ana kitambi ndo ukazane na shilingi. Leza pigwa sound nyingi, ukaingizwa kingi. Kama una siasa wa sasa wa vyama vingi. Kila sister du eti nasoma IFM, cha kushangaza mala du namuona kila sehemu. Nimesha cream how my name, start your name, stack your game, stack your fame, still the same taalamsha some game. Wengi wana act kama wao wana cash tele, mishe nyingi famba, kumbe wengi wao machepele. Fake swagger, fake bling, fake swing, pisha mbele, mina keep it real kama sina naongeza misele. Mara o, eti mimi mnyamwezi, usilete ubichozi wakati mambo uyawezi. Nashinda ba kutu wa kujilipia bili wezi. Kuleta bla bla nyingi, ba bla bla nyingi.
Mara o, chatembea na fulani, na fulani anataka naongeonga sana na hakuna anayekutaka. Bla bla nyingi, bla bla nyingi, bla bla nyingi. Mara o, mimi na nyumba Mbezi, nimeagiza basi Benz, naongeonga sana na huna kitu mfukoni. Bla bla nyingi, bla bla nyingi, bla bla nyingi.
Jafarian kukubali, alafu we mjanja, lazima nkupe dili nkupeleke hadi kiwanja. Mwisho wa siku nagongea buku ya ganja. Kumbe bla bla nyingi, kumbe bla bla nyingi.
Yeah, it's a boy Jeff Rhymes and Kalbama. Na isti zuna kenyama, tena zimekutana. Promoter leta mkwanja ndo machizo anze kuchana. Yeah, kama pesa na ongea, basi ndo team bae kubwa. A team to rumor, I'll be people. Kawi, fish brother, my mom, my hop, my hop.